Banange ennaku zino ebyomukwano byavaawo olwasembera eri baateekawo ssente atalina ssente takubita donati benate kuyitako buyisi dama
tujjonyoleuni
Ebabwefa ku deal obulungi bwo bunkubye KO kati nsaba appeal nze candidate wo mbatik ye kwe vota me handsome boy ba Brad Pitt toleta naye nfuna ntono nyambalanga pota nsula seta wali mu kaboys quarter sisobola kugulira wadde kameno water nebonayo ya wine njakuletera
mwagata
Yala.